akukholula xa ndiyanga babandisanga ndiyathunywa ndithunywa emanyaleni ndithunywa nje emanyaleni.